DJ Kevin.
It's comfort, baby.
DJ Kevin.
So kauna shida si banje sai kwani ni cash.
Selena Sanga ni crazy.
DJ Kevin. DJ
Bazu, bazu, mali mefika mina shanga na shinda na nakina nani.
Avoid those people, when you kusaidi hawezi kujenga.
We in a state of emergency, they wear one burglary.
Niko bona kunanyesha, chances of shandwa zinanipa extra.
You know a nigga with a pet.
Oya, 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 kadeni, acheni
Kemper.
Ito meko kiko tia.
Oh yeah, it's comfort baby.
Kemper.
Kenya si kwangu, Kenya si kwako, lakini bado si hami.
Kemper.
Mr. Yogopi.
Ghetto, Islando, Ghetto, Anakum Cheto, Majini ya siwe, Togi na Dettol, Ni mapama kwa meno, Cheki dental, Anze na sama, Kange usana, Die lesson, Si kutoka diyo doja, Bichu vai lesson, Pewa ball, Kaninguna na penda mchezo, Fala jo tricky, Snitch ni mankiki, Rike, Wawa, Banjo na mziki, Daily, Jabba, Joti na iliki, Vela na whiskey, Choche bez risky, Yole, Ditni, Umot, Konditni, Ghetto, Ditni, Kibich, Tukonditni, Ditni, Ditni, Islando, Tukonditni, Ditni, Ditni, Ghetto, Tukonditni, Yole, Ditni, Umot, Konditni, Ghetto, Ditni, Kibich, Tukonditni, Ditni, Ditni, Islando, Tukonditni, Ditni, Ditni, Ghetto, Tukonditni, Ditni, Ukiona moshi kwa hewa ni throat chimney. Ukiona Britney ana bounce nearly touch kidney. Kama ni mbogi leo inatesa tulichai simply. Sindo gana sina mchezo wa tuchezei Wembley. Wawe bangu dandora coach madu. Huruma kwa mabazu Madale na mlango koma isli na buru. Big up to spice furu Saudi ni damu. Bado saku kienduru. Nina kautamu Nina
DJ Kevin.
Mini sinia nafa kuona deputy. Pedi wako anajua nina pedigree. In fact unafa kuona smama ni keti. Gavaita sanyata mamadha vibeti. Mwizi ata kuibia walenzo kidedi. Mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi. Kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli. Watu analipo mapeni. Kuma vela na wana makaveli. Ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long. Paka sena boy na boss. Mpako menza tuku long. So watu nangaria ikuwa pizotron. Nasia zimekali wasuangi kwa zone. Na kwanga kwa kali
namba flani ya form mayezi matiwa na joy itakuwa long kabla mumachua msini try me najijua risasi ya simamishwagi na kifua kisasi ya ilipishwagi na ratili na kama customer flani anasumbua mimi najijua nime confirm mimi najijua mitazi metiti mina chafua zao ziko down situkutua mitazi metiti mina chafua sema saa watch ndo vile nasikia watch ndo vile nasikia watch ndo vile nasikia sema saa watch ndo vile nasikia watch ndo vile nasikia watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nine advice see my juicy. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment ya kwe kuponyi. Ukiomoka subuyu sposha sorta by jioni. Mina slota microphone. Go missing am nioni. Nikinyamaza joni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine. Ni astonishing kamilioni. Na inakaunge kamzinga if you are wishing failure on me. Yeah, mauraru watatu jatuna. Ngata gari yangu na kunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back na kuma. Kame sa tuna, asi na tuma. Plus una kiuno, hadi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya my nigga Sam. Ya drums ako zinakubali. Pia roo yako inakubali. If lo ina uhodari flani. Uona gimtani, ndono na nani hapo ndo daktari. Dere wa trailer tabo na Ferrari, amen. Mina jijua, mima confirm. Mina jijua, mitazi metiti. Mina chafua. Does go down, sit go tour, but does it with deep, mean at a four. So I watch what you look at us.
DJ Kemper, the street emperor.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
We in a state of emergency. Hey, where my burglary? We in a state of we in a state of emergency. We in a state of we in a state of emergency. Hey, where my burglary? You don't like it, but you're hurting me. I'm a hot boy, third degree, triple cat. Triple cut. Check. I'm popping out. Every day a nigga styling out. Riding with the cannon, wildin' out. I'm getting money, so I'm dining out. I'm dining out. Yo, or order the shrimp. I'll order the steaks. You feeding me grapes, but it's not a date. I'm on a run, yeah. And it's not a race. What do they say? All of my niggas want pain. Naked, a double ticket. Uzi Bana, I be getting bigger. Wavy son, a nigga going fishing. Niggas be talking but never listen. Look at the stats.
Look at the stats.
Fuck all the rap. I'm pulling the stars. They're pulling the cap. Yeah. I'm all at the front. You in the back. If I take another, then I'm bouncing right back. Me and my niggas, we go back to back.
Ni téléphone. Ni téléphone. Ni téléphone. Ni téléphone. Chebukati. Che, che. Che, che. Chebukati. Che, che. Che, che. Ni téléphone. Ni téléphone. Ni téléphone, ni téléphone. Chabukat, che 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 che. Chabukat, che 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 che. Nataka napata uliza mapinga kisha na buy. Uliza na kada nasikia wanapinga nguai ni life. Bella ni wife. Zimaga lights. Bila tire na iko corona bana singe survive. Kuna rapa lijitoa rangi na bada na jidai. Alikufa na deni yangu bana bado na mdai. Nambia COVID mindo kofi. Olo mide pigwa kofi. Tulichai zile kofi. Nimesota soma foblis. Top 40 under 40. Wezi rada hizi form G. Firstborn ako 14. Akili nayo ni ya form 3. High school niko form 6. Yeah. Uko high jil ni drop big. Yeah. Make it merry, make it merry. Pewa gide. Vijana wanyeri. Itanjeri, itanjeri. Mary ni Jane. Unabonga na pedi. Na uongo sipendi. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Chebukati. Che che. Chebukati. Che che. Che che. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Chebukati. Che che.
Cheche. Kwa nini kiasho?
It's DJ Camper. Yo,
baby from Western now, what the video on the up you want. Please that baby girl, take on my up. Will you be willing to blind?
Kisha cream maziwa haina masaa ya rat race.
Nasaka mado na ngoja weekend nizi girls no club eyes is cool caption ngori piga ngamboto tuzi mati melala angalia po 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 reja kesira life ni no no worry zimeni bamba zimeni raru zimeni leo ni weekend wapi hey.
Tuma noti nina reverse fuko ya poti shingi ya 40 ganda za njoti mbegu za shash chiji masof tupigwa makofi understand your report utanipata na madenge ya toti waliopita na madenge kwa plodi ha katoto kagwangiji paparazi mamboto mawanja pi mangati mangoto komongo chubongo ni ndogo na videos na warati kadela phone kinduku jaba we ni punju bana ukibonga magugu gaga najifanya kama nugu sana naweza kuku kate ukizoza kizuzu hapa
nasaka mado na ngoja weekend nizi Girls no club, eyes is cool. Caption in gore, piga ngamboto tuzi. Mati melala, angalia po, po, po. Reja kesira, life ni no, no, gore. Zime ni bamba, zime ni raru, zime ni Leo ni weekend, wapi? Hey, hey, zime ripoti, zime ni wapi?
Unanijua form ni yangu na tinga kolo mbo miwanga shua nge uswa dabu na ikula ro 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 mvuwa majua utona majabu islando ni no go zone silete kifuwa wepiga hesabu wa mokule ko ko to yeah I be my own boss kila mwezi na jipa promotion mrembo nisikize you don't talk yo ni tanga daddy long strokes ambiyo vijana wa lotion wajituange wakisikiza mboso usilete urazi utoto isifanyo kwa suradi ya soko
nasaka mando na ngoja weekend nizi Caption in gore, pick the number to see. Mati melala, angalia.
is on. Turn this motherfucker up.
It's DJ Kempfer, the Street Emperor. The Street Emperor.
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear.
Oh yeah. It's Kempfer, baby.
Kempfer.
Hip hop master. Hip hop master.
Just in case I quack clear, chin forever, top tier, flow near, bomb car, Bosnia, boss me, I can show no fear, took near, 10 years off, nika prove, minim deadly, of course, see I lose, kuna plenty of sauce, me na move, design, where's the copia, shoot ka Kobe, ni true, is shit, ni hobby, I'm too, good to be lonely, assume, niko na kikosi, assume, mita moja itoshi, online gossip, I na dog, ki tycoon, but all eyes on me, I'm who, God blessed, I'm sorry, too old for that whole shit, too cool to cosign your shit. Too busy, so need no sleep. Too easy, so see chalky. Stay fly, me see I'm a ostrich. Midlife, I spend your coast, bitch. In kaile smile, ya go kish. Ni chafu, no me notice. Popular, like your dope dealer, chinchilla. So I saw how Gina beat killer. Oh, as in checky. John Cena, Conrad ready. Drop nigga, kuna Kesi. Bismillah, bonya freshy. Chapani, I'm a MC. Don't win him, kazi, nye pesi. There's a shukra, koka, in. There's a wapak, kona, wapak, kona, wapak, kona, wapak,
DJ Kempfer.
Punguza kasheshe, beat na gonga prop na back na punguza madebe. Paskafi bado niko nje na sunguka na njeve. Tenye nilisaukeja na jua wife asha chunguza ma message. Rat race teke teke niko on toast niki navigate. Mini gangsta, we bado nangoja ama beat wa kuvalidate. ISIS leader, venyeze ma beat na zitaminate. Convict, kajuwaje nilikuwa ina visibili, isi story mwezi karilete. No wanda siya tufanani ata kidogo. Opondo, bonga shonde, wene vile minda kuchapa kisogo. Uliza kayole, gade, mini rasta ni bobo. Mini hasla kanairo mihoko, nipate WhatsApp, nikichak na kaboko. Miaka ni date na budako na nite fade. Rada ni chafu, wapu kikambana kuchape. Tukienda kutiko, gade, minda kuitia kate. Angalia mbulu, uniambie ni akina nani wameshikilia
makwa. Nikwa kiswits na mamita, tuko lit na pianika, tunakamna rende. Niko na beats na safisha, izo beats muna chachisha. Nika sheshe, so punguza kasheshe. Punguza kasheshe, punguza kasheshe. Punguza kasheshe, kasheshe. Punguza kasheshe, punguza kasheshe. Punguza kasheshe.
Kempfer.
Tona wati, hey. Tokia na matao na siza mkopo ndiyo mamblina wati, hey. Tokia na maslei na wote wawe ndiyo mahaena wati, hey. Tokia na magun na wote siwa good mamafaka wameshati, yeah. Ulikata kuti na sike wali kushikadi mashati. Bisi yezi tumika bro, bisi sheria na masharti. Ama ruki lazima wati, jetukubali waingie bro. Na si please lazima watati, ama itabidi watie ro. Kuti lazima utati, ama utati wa kidole chakati. Sijui leo niko jia nini, but I think ni wasta ni miadarati. Kijana teenager, bata naka wasta ni miakatati. Check vile wasewa na tea, from my baby to a nut. Yo, luku fiti, check ide miyako ameti. Ligi begin paka game miyako itati. Mini cheesy, siyazi rap, kusu baby. Diti niko busy na wambia baby, wana tea. That's more tea, that's more tea, that's more tea. That's more tea, that's more tea.
goddamn, feel like I'm finally back in the zone. If you want it, I got it, then I'll be happy. Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. Goddamn,
bringing you. Bringing you the hottest mixtapes in town. You want some? Don't forget who played it first. It's none other than
DJ Kemper.
Dropping by hits.
Goddamn, feel like I'm finally back in the zone. If you want it, I got it, then I'll be happy to show. We be cracking the code with the broken sock. It's the O to the G with the capital O. Oh shit, about to pull up a chopper and go ham. We're piling them bodies up and it's part of the program. They tell me they're ready to chop a nigga. Settle for the machete, but you niggas are ready for the cone. When the fuck this game up? Motherfuckers trying to figure how I came up. I'm a killer on the loose, somebody bagging every nigga on the feature. Any BD boy, it ain't love. Been sick since high school. I play ahead of thinking I might lose. But Buddha, I be making the right moves. I love it when they underestimate my ambition, cause they don't know what I'm planning or anything that I might do. Damn, bro, chill. Head for the piece of the pie, nigga. Lazima, Nikula. Ain't nobody taking no chances. Got my city on my back. And be coming for the crown. Buddha, can't Kuroga, then you know who the champ is. Niko, Juna, my master. I'm in Fuga, my rasta. Wakugunga, Natasta, Kama, Nesta. Now I tune a Sadaka. Now I luga, my hustler. Bro, I puna, my tacta. Boda, Pesa. I'm on a jabono, I'm on a roll. Yes. She fuck it, I think I got a cold. Bless. She be shining on my junior when I know. Less. But super, like you think I can flow. Fresh. Nimekuwa kayole kutoka 90s. Ukini taka, then you know where you can find me. You ain't step foot in the hood, you soft nigga. I be taking over Africa like I'm the fucking Chinese. Only two niggas in the game who know how to rap right. You a pussy and you living in your last life. So all the yippity yappies I put you channel, you follow you always Zirusha on up in the cat fight. Last night, nearly make out so tattoo. Another reason when I lay on in a feel feety. Easy label, Muna, you was in a Owatu. It's a pity to the rappers doing 360. Damn.
All of the moves that we making a wave.
All of the moves that we making a wave.
You would think that way they work with the Navy.
You would think that way they work with the Navy.
Competition run away cause they lazy.
Competition run away cause they lazy.
Combination of Ronaldo and Messi. All of them who that we making a wave. You would think that way they work with the Navy. Competition run away cause they lazy. Combination of Ronaldo and Messi.
Just running for cover. Man, I got a stamina ready for any rapper. When you're lacking, I would trim me lame. I made the way you get nobody better than the niggas. I'm a chemo dada. You could check out my teaching. Must I forget you? Okada, I'm a payment. When I made the bar, made the bedjemu kafa. And then you're moody. I never said I'm a musaka. So they could pay the fete between. I have a million papa rapper, papa number. You never got it all. I seen a fanny major. I was a picture of my door. Niggas on the bottom of me, but see, they can't afford. Rupi, the papa, I was a Ghana. Charlie, knock it off. Some who compare me to Ghana for the shimmy rough. Cause who the missing on you, man, nobody be real enough. When you move my money, man, I got a for the mechanic. My mama, when you put my power, no, when people don't go show me love. This is for the nigga who the top shit. Gonna crush economy, we control the cockpit. Go back, no beginning nigga you the fuck with. I don't give a fuck, it's a banana by the chopsticks. It's a female new move and it be a toxic. Punchlines, but me fear, my shit on the boxes. If you talking my nigga, be MC. We're still out the hammer, so tell you can't touch this. Still, I'ma come back to the ghetto, cause I got people robbing and killing. I gotta give a hand out. All you niggas never give a shit about a nigga, but I made it, mama tell me who the man out. But be my make up all the verses, I made it live out to the fullest stomach ever since I came out. All you rappers wanna be my level, but I made a lot of money while you living in the same house. Who feeling me so we use a bad tactics? Hip hop, GRA, baby, the rap taxes. Really shit I ever wrote. Many samples of you niggas just wanna see me broke. I'm hoping some woman cool me so I'm staying woke. I know life is a lesson, I've been taking those 10 years, let me joke.
Yes. Hey yo, what more could you possibly ask for? Calligraph Jones, Sakodi. Man, you expect me to apologize for that? Okay. What you want me to do? I'm sorry.
Akali sakodi kola bongori ni guan. So what to chukia lakini juwe shori ni fan. Nakaoni juwe keti mbali stop calling me famba. Eki tutakia sira bro. Wene si jamba deki fik up on the one I cause bodily harm. So sika nuke tugadeko shabi holding me gun. Fuck who are all model imi shoni ni fan. Nakasi mimi ni nani cause they can only be one. We've only begun. You wonder when we go be done. But soni ki come down to ina robini brand. Kuna mambogi maklan. Kuna matodi macham. Kwa mlango yako ya keja ndo hama odi you count. Nakani mboka mi upiga high kosi return. Nakani vita buda mi wasitoroki siran. Floki siran. Nakau kwa na kopi ulan. Man I think I'm done. OG Saki sofa.
All of the moves that we making a wave.
All of the moves that we making a wave.
You would think that way they work with the Navy.
You would think that way they work with the Navy.
Competition run away cause they lazy.
Competition run away cause they lazy.
Combination of Ronaldo and Messi. All of the moves that we making a wave. You would think that way they work with the Navy. Competition run away cause they lazy. Combination of Ronaldo and Messi.
Look on the safi kapamba. Na dunga mbaka na chikamba. Luku ni safi kapunga dunga mbaka na jigamba. Nacheza makali na shada. Na nyanya ni kana jimanda. Luku ni safi, luku ni safi, luku ni safi. Luku ni safi kapamba. Na dunga mbaka na jigamba. Nacheza makali na shada. Na nyanya ni kana jimanda. Kuzi ni kami ni nganya na fika kwa keja jo kami ni panda. Divo meshindo kihanya. Ana ni kumba ni kana ni handa. Teri ni peke ya kode. Tupigwa mamboto tupoze. Ni chachishe ndevu karoze. Kajaba, kazoze. Uwezi nipata majini. Nizami ya disani kochini. Kachipo kabambe na chili. Tunyanya takani kazini. nakuja kuleta mangori, nakuja kujaza dipori, nikani na mbogi kwa lori, safisha uepuke wa nori, nakuja kuleta mangori, nakuja kujaza dipori, nikani na mbogi kwa lori, safisha uepuke wa nori, pesa itafanya ninone, kajim alafu nishone, buda nataka nisome, ndo wana kijiji waone, mboka inafanya nikose gedhaa ya kupatana ni kuchome, na bado nasema josi na gedhaa ya kukushika ni kupone, afande na fuck kikombe, nipatele beze vikombe, mangoto ni kama za kwevo, na beba wa super kwa benzo, mafala na wapa mahedi, adi sikuizi wota nini kenzo, mboso imba na ngoso, mistari ni kama za leso, kejani gedhaa ni koloso, mangoko nateka kwa meso, timiti nirefu, bado ni dawa, mindo ni lipi madamu na hawa, misi mchafu, mini menawa, ugali kikuja na finya kakawa, check you jashawa, bude unachawa, kazi meshika cho wacha madawa, kuja kuleta mangori, na kuja kujaza dipori, nikani na mbogi kwa lori, safisha uepuke wa nori, na kuja kuleta mangori, na kuja kujaza dipori, nikani na mbogi kwa lori, safisha uepuke wa nori.
I get my heart to the streets, I never forget where I came from. It feel like my song on repeat, cause these niggas singing the same songs. You couldn't take nothing from me, cause I ain't have shit you could take from me. I never had nothing to eat, I had to go out and I made something. I get my heart to the streets, I never forget where I came from. It feel like my song on repeat, cause these niggas singing the same songs. You couldn't take nothing from me, cause I ain't have shit you could take from me. I never had nothing to eat, I had to go out and I made something.
Never dependent on any of you niggas, name what they wanted, I pay for them niggas. Stuck at the bottom, I came for them niggas. Look at the way that I made for these niggas. They wanna smoke and I pay for them switches. Sorry, little bitch, I ain't taking no picture. I done missed nigga over times in my life, so I really can't trust you. I'm making my misses. Hit that little bitch, I got plans to get rich, so I beat it and tell her to go do the dishes. I'm chasing money and you think it's funny. I'm sorry, but you ain't a part of my interest. I got it alone, had to be strong. This is Versace, not Gucci be long. Hit it one time and that Gucci be gone. When you get money, they follow you home. I got a shit from the block, so they lying if they ever tell you that it was alone. I got no sheep in my flock, I'm a lion. A couple of robbers have slept in my home. I might just go and hit you with the iron if you ever try in the group of my song. I get a bitch in my DM replying, I finish the tour and I'm going alone. I am not bothered by niggas, I fathered. If I got a problem, I aim at your door. Heavily guarded wherever I go. Hell of an artist or ever we show. Don't know her name, I just tell her to blow. Half of my niggas been taking the drove. We hit a lick and we taking the dope. None of my drip been taken before. I know a nigga that's making the snow. Been getting money, just letting you know. Every minute I'm checking the phone. I get the bag and I'm taking it home. Are you the king when I'm jacking the throne? Gucci cologne, my jacket is on. Can't I'm a bill, I ain't paying on my own. Top of the hill and my records are known. You heard he telling, just leave him alone. I was the one with the work on the road. Dirtiest feeling is holding my soul. So I'm having problems, can leave it alone. I get a call and I package the load. I cannot move it or package it slow. I see the paper, I'm willing to go. Me and my homies are basically gross, gang.
I get my heart to the streets, I never forget where I came from. It feel like my song on repeat, cause these niggas singing the same song. You couldn't take nothing from me, cause I ain't have shit you could take from me. I never had nothing to eat, I had to go out and I made some. I get my heart to the streets, I never forget where I came from. It feel like my song on repeat, cause these niggas singing the same song. You couldn't take nothing from me, cause I ain't have shit you could take from me. I never had nothing to eat.
It's DJ Kevin.
Braga, Joshua, Roro, 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 Roro,
umeiva kama embe, na kukula kama sembe, na kulima kama jembe, unanimeza kama tembe. Tuko mbele kererembe, wenye wivu meza wembe. Wacha made we ni zombi, sindo god we ni ngombe.
Niko na mali, nina mifugo mahari na ganje. Baite morume yo, kashamba kangeta mogoka majani. Dinga nimebuy, luku ni fly, kasoti na tie, vacation Dubai.
Rora show, rora show, rora show, braga doshu, rora show. Rora show, rora, rora show. Rora show, kani pesha tena show.
Rora show, rora show. Show,
kuniuliza mbona kuna tana kuna giza naanza to confuse na Jesus somebody fill up tell me you Jesus toto papi ni tadi jjd macho papi pia mfani kanisa yake mimi ndio kasi sema ndo popo kwanza na wapilele
big man bad man yad man ting mi niko home na quarantine na bogia mushada moranga ting chuma ni mimi napiga na kula na vijiti kama kalini mazishi.
Oh yeah, it's Kampfer baby.
It's DJ Kampfer, the street emperor.
Beat to beat, back to back, back to back. Bitch, this is real trap music. Trap music.
Sipendi your level. Look around, check out the level. I on the game for arm to top. To reach at the level, my blend our tremble. Ghetto is room the game. Kuroga kupora, tupate kafem. Kwa jiji tupore masonko, madema lafu tukutane kotini kuclaim. Buda sipendi vako za kukata. Juhizi gwala huwana zihata. Nipate sui kutesa na luku juha. Wareshu wa wana nifuata. Mgaza acheze kiodi. Naka mshamba asape terumba. Maybe one day iti nikijipa itabidi nisare vako za mitumba.
Unadil na mababu minadil na marasu. Unaimbia mashada na tira ujai pasu. Unajidai kuono ujaishi kama kashu. Kinipata kwa rodi stupini ajiedas. Weniga ujaiju wa stupid gold ana iga. Washa mafengi bado kina mkasiga. Flow ikiwa kali sima fans wada iga.
Ngumi ni jamu, chorea mbwezi. 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 Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu.
Gumini jamo, vichuki ni mingi kwa game. Zidi kunauo, Bigota ni city ya fame. Vipi shulailo, kwa mziki utashiki wa dem. Na kama hudaido, injili ya ngumi ni gang. Wacha kutisha, cheza na visa, city na panda kupanda. Wale maniga, mingi ni shida na kujigamba wa mama. Wapi nyujiza, apa kwa giza, mbogi mepota uganga. Na kama ni shida, goda ni diva, watu na lola na diva.
Ngumi ni jamu, chorea mbwekse. 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 Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu. Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu.
Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu.
Teya mavela, yon soligani, mitaka zote. Stini in the show, ama haso, kore ina pesa, mitaka zote. Teya mavela, yon soligani. Teya mavela, yon soligani, mitaka zote. Teya mavela, yon soligani, mitaka zote. Stini in the show, ama haso, kore ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, anagabari, junaka zote. Kidding fees, wife in a bills, feeding the streets. Zote, 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 zote. Money of the box, mitaka zote. Ninunga kichaka, mabenzo mewaka. Fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwesi ya makala ni yela. Nijegi ya mahaka mepeba, zote. Kidding fees, wife in a bills, feeding the streets. Zote, 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 zote. Mitaka zote, Amkona mimi mafala na juwa mnangota. Nga nkesi ni omonke, sina ngori na infakti wa gote. Heta kibonga na pati wa poke. Atiska au, natafuta kolabo na rapa mgani. Mista kiyo yote. Mara ngapi rapa metisha kolabo bure. Mista kiyo nonsense, pale uncut the wars. Nibela wange patia but nishinda zote. Nika tuma Mr. Molo aende ya poke. Na this year mtaratara nile ile na zitaka zote. Kila orosha umoshe so kidificha kwa Twitter it's okay. 247 we open, nataka zote. Kahi society rotten. Mara ngapi nimebamba zote. But unajua lazima nitoke. Mimi sifatangi process. Ilibidi niwaoshe woshe. Tia mavela, yonso ligani, mitaka zote. Sijini endesho wa mahaso, boro ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gabari, junaka zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote, 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 zote. Money of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka, mabenzo mewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ya makala, ni yela, ni jegi ya mahaga, mepeba, zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote.
We were fine, ila pesa ilikuja, kafanya siwezi kwa mini. Siwezi decide ni benza mabime kipidi minaiti shambini. Mina shine na najogi na kumaka heto sicheze na mimi. Cause every time mama banga ni chai hubuzi itaisha nini. Nikuanga na mengi moyoni kabidi mamu wa kuandika kwa songs. Maisha kujulikana na hakuna mkwanja mimi staki your phone. Me and my bros, sinaga phone, I'm in my zone. Watu anendaga kirudi brother usikubali kubaki kwa chum.
Mnezendelea na panganga bora mintenda na do. Wife ina sechi kachai pendana lakini na wapenda both. Na juanga na confused mother. Juangi hii pesa ni mziki ya mi pesa ni andom. Zote bora na gather nilete dishi nikirudi home. Tia mavela, yonso ligani, mitaka zote. Sijini endesho wa mahaso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gabari, junaka zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote, 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 zote. Man of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka, mabenzo mewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwusi ya makala, ni yela, ni jegi ya mahaga, mepeba, zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote. Tia mavela, yonso ligani, mitaka zote. Sijini endesho wa mahaso, boro ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gabari, junaka zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets, zote, 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 zote. Money of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka, mabenzo mewaka, mitaka zote. Mkupa ni mwusi ya makala, ni yela, ni jegi ya mahaka, mepepa, zote. Mkidi ni fees.
Yo, kani wangu na mwagadi ndani, tupendane mapenzi ya dhati. Kani flow ni kona zo katati, all I know is I'm blessed lucky. Mini kanza imalizi na bangi, style yangu ndo rapa na copy. Ukosefu wa nidhamu kwa kazi, mina fama wezi kujakati. Nikaleza sipandagi taxi, sini wale stand up kwa umati. Kwa maroromia kuwa mesi, no kikaribia sini kesi. Sana sana kawewe ni mrazi, all white na sibado na dhambi. Deni ndogo waifatu ina gari, nilifunzo kusikiza ganafsi. Sintafanyo utahema you gasping, mina goya pungi na risasi. Zote mbili azinanga ta vaccine, na kumoka haitakangi lapsing. Hini era yangu kuwa rap king. We can keep it awesome kama napkin. Ikipaji natakanga practice. Yende cheni zunguke kwa axis. Magizani switch omanga backseat. Tangura imami uke tingi backseat. FYI mini wordsmith. Best rapper in the country. Kauna pinga sikula gemafi. Handsome bado ugly. Lakini bado mini gialis. Hapa shame sikilami. Uko chini skill yako ni wanting. Ndoto zangu nzalambo si voxy. Kani tike ni fam siki kosi. Walistuka kupata reporti. Mina vuma kwa sasa I'm popping. Nikikunga ndula siniko. Kahanyoni basi misi gongi. Juu ya COVID mana stay low-key. Cobra, one and only. Juggernaut, no stopping. Nikuelevate kama cockpit. Flow tight kama stocking. Cobra, one and only. Juggernaut, no stopping. Nikuelevate kama cockpit. Flow tight kama stocking. Kuunderstand vako zangu ni ngumu. Circle bigi pia ni sumu. Underdog bado expert. Mchezo siweki kwa pesa. Torture, tunatesa. Legendary kama fella. Very soon nikiteta. Haitaku fatigue ni jet lag. Know your lane ain't stay there. We ain't same cause I'm way better. I've been deaf to the naysayers. Check stats no si compare. Kile nafanya kwa sasa. Nihio throne kupa pasa. Young king, old crown. Royalty niki touchdown. Cobra, one and only. Juggernaut, no stopping. Niku elevate kama cockpit. Flow tight kama stocking. Cobra, one and only. Juggernaut, no stopping. Niku elevate
kama cockpit. It's DJ yo. Kevin.
Yo. Ride the penny ambaru. Yo amejeza sana Mariamu. Venda amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu wana sath na nadu. Mtaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag gang with gang rock vende. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro weni sugu. With no fear uli wakulia majuna uli hepa. Get well soon. Step up mtu wangu. Kwani zili laru. Get well soon. Nasikia uli kango ukiokolea mjuna wa daycare. Ride expand mbaru, Mariamu ni kifaru na sava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru. Shash ni important, shoot kiombizo manzeo kimsetin za ovyo. Ekonomia karao ni mahongo, land kim case so mikosi uzi let go. Kuzidisha, tenant ni waoga so bundeni kizidisho. Mudema Nairobi kwa rentals, nilidhani ni mavloga kumbe ni patanisho. Mdema li reporti kwa radio. Arepi guka, yendo alikuwa na mabobka whalers.
bash, alinibai ya rottweiler. Wrong boys asiku cheza, guam ni whichever. Kwa block bila cheddar, hepa, hatari kwenye lango. Kama tuja knock tuko wera. Gunana si freelancer, achinjua di Sri Lanka. Diamza paka na panya apana. Kachumbari mongeza spice hata pasta. Nipata na dema mevisha asha nyanya. Machaju kunjeni pasta nganga, ni juzi tu alivishi ambanga. Ride expand ni ambaru. Yo amejeza sala mariamu. Venya amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafna na du. Mtaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag gang with gang long vended. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro we ni sugu. With no fear uli wakulia majuna uli hepa. Get well soon. Shtepa mtu wangu. Kwani zili laru. Get well soon. Nasikia uli kango ukiokole ya mjuna wa daycare. Ride expand mbaru. Mariamu ni kifaru anasava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru.
Big up kwa lewa tutu wa mkono kuonyesha support. Bicha mjamu silifanya heta jana kasaka mdomo. Kiuna anapicha kuna ni venye tuwako na fuasi stubborn. Riot na hero nayo nayo siezenda kwa kina navi. Yo, wezi niambia juu Africanism na nyi wote me bleach. Waya si ukata tutaki ya tutaki kuwa associated na snitch. Ukitaka kuluzi ya sanity, mari will be mada. Drill your fala mwenye likuja na daga kwa vita ya upini. Mtawalisha choma picha tena zile za madhara. Nasikia wakenda kude abroad na kina chamwada. Mistake ya kwanza mblena lifanya likamkima la mana. Anakatia bibi ya badman na straza kuomba namu.
Ride expand ya mbaru. Yo amejeza sala mariamu. Venya amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafna na du. Mtaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag gang with gang long vended. Na kitanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro we ni suku. With no fear uli wakulia matuna uli hepa. Get your fire. Shtepa mkwangu kwa nizi nilani.
I want you to leave.
Get your
fire. Kwa fasi shashna lipros. ATM card kundiko. We don't have chips na chito. For me me weza link up. For me me weza link up. For me me weza link up. We don't have chips na chito. For me me weza link up. Kwa pass ni shashna lipros. ATM card kundiko. We don't have chips na chito. For me me weza link up. For me me weza link up. For me me weza link up. Kwa pass ni shashna lipros. For me me weza link up. For me me weza link up. Busy ufala siko. Niko kwa date na bishop. Ani connect na Kristo. Wezi itisha na deep print. Niko na animal instinct. Chafua head na lipstick. Guna ka mini misfit. Pussy a prize win it. And I die I'm fly in it. Get so high get it. Cocktail whiskey keg na spirit. Check in BNB responsibly. Na luga ya mlami. Bogey calling in. Hella leads ni club kundani. Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Fodona chips na treat. For me me weza link up. For me me weza link up. For me me weza link up. Fodona chips na treat. For me me weza link up. Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Fodona chips na treat. For me me weza link up. For me me weza link up. For me me weza link up. Kwa pass ni shash na lip gloss. For me me weza link up.
Pigia lilidia na mumbe. Sio uji ni teza choche. My girl sugar na magode choma. Kitu kama Moses. I got bad girls being your friends. We set standards, we set trends. Sio meza KC hizi ends. Fuck what TRG, fuck the feds. Dema na die ku join team. Kukwa fly ni destiny. Can no bitch do it like we. Can't see me without a fee. Bado na chase naga cheat off. Manza na leko ma lip gloss. Tuko kwa bash getting nasty. Saiga lep kwa backseat.
Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Vudo na chase na treat up. For me me weza link up. For me me weza link up. For me me weza link up. Vudo na chase na treat up. For me me weza link up. Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Vudo na chase na treat up. For me me weza link up.
It's DJ Campfer, the street emperor.
Stuck in a wama, stuck in a wama, eh. Stuck in a wama, stuck in a wama, eh. Stuck in a wama. Sipendi mademo na letters umama. Na mtani tahama. Tumida aftari na weza wachanza. But stuck in a ana. Niki speed na juwa mnatani hekaya. Stuck in a wama. Stuck in a wama. Stuck in a wama, eh. Stuck in a wama. Stuck in a wama, eh. Sign a ngara. Dance na piga mnasema ni ufala. But stuck in mahaga. Today mnataka na letters ugaza. Stuck in ma. Stuck in my life. Stuck in my life. Na sequa.
na sipo baya. Loyalty ni magazla, ya my husband na masmata. Fuck with me, get fucked up. I got shooters in the bushes, I got shooters in you. Yo, stakila, ay. Stakila wama, stakila wama, ay. Stakila wama, stakila wama, ay. Stakila wama, sipendi mademo na letters umama. Na mtani tahama, tumi daftari na weza wajanza. But stakila ana, nikispeed na juwa mnatani hekaya. Stakila, stakila wama, stakila wama, stakila wama, ay. Stakila wama, stakila wama, ay. Na mini shaka funga kwa mfuko nmejaza bunda. Na biga hustle toka gero adi pale runda. Na chapa shugli bigi watu mtana nitabuda. Kwa radio doba zangu hapo ndozi mewarunda. Ni hale kwa mwaka lakini mtasema ni maduba. Kuzikali tisirudi ote swezi hustle kwa mugunda. Stakila, stakila wama. Stakila, stakila wama. Stakila wama, stakila wama, ey. Stakila wama, stakila wama, ey. Stakila wama, sipendi mademo na letters umama.
DJ Camper.
Uda my life in movie. Watch I'm chuffy story. Uda samiali cheesy. Jolly part I'm joy. Uda my life in movie. Watch I'm chuffy story. Sule alienda misi. Nafta jwe ye ni mgondi.
Uda my life ni ngori. Uda my life ni ngori. Kama ni time we own it. Kama ni tough we know it. Uda my life ni ngori. Uda my life ni ngori. Kama ni time we own it. Kama ni tough we know it.
Tuli dream his story. Stone life tangu morning. He life never knowing. Uwezi ishi na mafoni roach. Saisi sini wazema stories a H ni tales. Hakuna mtu wali fail. Well we walk to mark the best. So naroga kami minajiamini. Tuli kuja kumada kifamilia. Kamili jeshi yangiri huku life. Si kama kutry hivi. What a life, what a life. Na kwama na shtuka na life. Sida kudimize. Community life ni kitu you bound for life. Wengi wetu wali die. Bila kufika the prime. Sasa malia ta shine. Sadina ni rudi kubai. Na bado ni chill the five. Na kina Benson na Mike. Ni cheki my dame na die. Kukati ya na kitu five.
Uda my life ni movie. Watang chop the story. Uda samia li cheesy. Jolly part I'm toy. Uda my life ni movie. Watang chop the story. Sula lenda misi. Nafta jwe ye ni mbondi. Uda my life ni movie. Uda my life ni movie. Uda my life ni movie. Buddha my life ni movie. Buddha my life ni movie. Buddha my life ni movie. Watch and chop the story.
Buddha my life ni ngori. Buddha my life ni ngori. Kama ni time we own it. Kama ni tough we know it. Buddha my life ni ngori. Buddha my life ni ngori. Kama ni time we own it. Kama ni tough we know it.
Yeah, story mtani gossip. Buddha my weed ni foreign. Story mtani young and skirt skirt something stolen. Shorty out ni hot ni. In these streets ni thore. Shoda kidaika movie. Mshosi hutu miaga tore. Spendi burugo. Doni melelewa na majangili. Spendi manyasi. H-Town ilifunguanga kili. Kumina sita. Pata vijana kuchini na tisa. Spendi kitambi. Juneba lishindo kuheba risasi. Vijana mejako coffins. Mtai mejama orphans. Babila dealing with sourcing. Bila baridi I'm open. Kijana mejaza barafu. These days always coffee. Mamblena mtako rata.
Kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Vile chipota chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti hata toka. Nasa likuwa mebagawa. Ningi juu hapa ni tafash. Ali spike up the liquor. Hapa bado ni kizama. Kichakani ni disaka. Nikapata nikawinda. Ni hata sikuwa rada. Nilianza tu kuzina. So he ran off with a laptop. Change the bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata acha noodles ali ibe Kuri libi dimewasha Kitu letu ngiwaza Vile unge sa mishinda Ada juwa limaliza Acha nikipike ombanga Tuja tundo minasikia Gosa metambulika Nilalia masikia Kuda linjua nipata Vile niko anasako Ili bidi nimewasha Menda letu nikiwaza Story ilianza like this Vile nakutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ili bidi nimechora Vile chipata chota Kumbo unga sana chora Vile buti atatoka Story ilianza like this Vile nakutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ili bidi nimechora Vile chipata chota Kumbo unga sana chora Vile buti atatoka Shide buti alipo yo duri vizuri buti alibonda Buti akuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka Kumbe ungasa kumajo juu sasite siku alitema mugoka Vile nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha Bude mtasi na tisha Sota kisonga misi kusoma Nika mchile likonda na kola juni lichoma Then kabonda then kitanda kabonga Lakini kitanda nisiko mana Nani baridi likuna nigonga Jidema litumia bitch Kubeba njumu na ngoza kikomba Dema lihepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja Ratchet intention Sorry moja nchini ya nyechini Sorry ilo like this Bili nakutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ili bini mechora Bile chipota chota Kumbo unga zina chora Bile puti atapoka Sorry ilianza like this Bili nakutana na pain Haka ilikuwa legit
Arosto tulimnyuria na yofeni mbonoko Mshana na jifanya banking na tunajua ni chura umoroto First class SGR Na dondoka chopa na jo Bana boy kikolo Ili sikumiwa mpesa na jomo Msoro alifanyo arosto tulimnyuria na yofeni mbonoko Mshana na jifanya banking na tunajua ni chura umoroto
Bad man kila sector Atunaka ethics labda seska Macho nyanya sura gangster Na msupako kutumogo teska Aina pressure, busy ya kukipi drill Aina pesa, rende mungiki mini maina njenga Kuili mlirauka but mini likesha So jonya mazishi, na ukipongo unapigwa bakora kwa kichwa Na unachoranga giza na ushore nyongoro Kiroro atibora mejipo, unachomanga picha Miki choma na chomanga mbicho Umechwaro umecharara na unachanga mkanga na magwarano Usha kwanga kandranyo utaporo kipita No faces, no IDs No faces on IG Many fucking rappers, no ideas Tu ataki hapa, we don't hide shit Yombo kini ruma, napendanga ulimi And I swear Islandwa tubebangi chuma tunapebango pini Ndo mtajua mpimu Still underground wrong choka before Na usipime matao so fraka free show Akijisunda mako bronta kwa rikoju Atakujansa how jonta kwa jikon Back in the wood bronta kwa jikoni Rende ni wrong bronta kwa reform Pesa ni mob lakini sioni Pressure ya roi na BBC oi
First class SGR Na dondoka chopa na jo Bana boy kikolo Nilisikumiwa mpesa na jomo Msoro alifanyo arosto Tulimnyuria na yofeni mbonoko Mshana na jifanya banking Na tunajua ni chura umoroto First class SGR Na dondoka chopa na jo Bana boy kikolo Nilisikumiwa mpesa na jomo Msoro alifanyo arosto Tulimnyuria na yofeni mbonoko Mshana na jifanya banking Na tunajua ni chura umoroto
We don't care Nikinyanya ni mangolo Niko mansolo na niko andas o'clock Plus napolo na kolo Mtoto jo anasumbwa tuza medamba kamoro Atuori tomorrow We got the hode ne bado sizo za giza totoro Smoke loud ya ni live on air Kushinda tama nkidi na ghost Pia spot pesa tuko inadi vibaya Especially the pori me lock Clean bands on the road Last sindari andai mesukwe na makrom Plani long lasting kama wanjigi
zile ndula za maoki ndina fakes hizo siasa siko niko simple previous clan tiyo mchenzi yako obvio plainer yuru kanga ceiling to floor niliko back the hammer but safety go off tuli crash mfuma bila meno kabla tujameanga makena nam the super striker hii maneno uneza nitanga shakes makena usikisi ndio petul majibag mjini na squeezy bay ni LA plus hizo stories za informer sisikizi mchizi try CNN road day like pickpocket pigwa nyongo loman hatuna wall day nasikia sini ya jab kana kwamba hatuna jab kitu kupata
first class SGR nadondoka chopa na joho bana boy kikolo nilisukumiwa pesa na chomo msoma alifanywa arosto tulimnyula na yofeni mbonoko mshara na jifanya painting na tunajua ni churo moroto first class SGR nadondoka chopa na joho bana boy kikolo nilisukumiwa pesa na chomo msoma alifanywa arosto tulimnyula na yofeni mbonoko mshara na jifanya painting na
Camper
Johnny is this to keep fika to dead
for industry yetu ni kwa kila mtu amekuwa dead
Johnny ni riff to keep Johnny ni riff kwa industry yetu Johnny ni riff to keep fika to dead kwa industry yetu ni kwa kila mtu amekuwa dead kanji kwa bedroom in it sisi hatuko kwa benki kiuta si ali hit Akenda ocha kubedi, yo
Riswa, riswa, ha Ikifika kwa bedi ya mriswa Kwanza piga kimbichwa, ha Ukitake kusitisha Riswa, riswa, ha Ikifika kwa bedi ya mriswa Kwanza piga kimbichwa, ha Nukitake kusnaitisha
Si uchoma mbichwa na pictures dikshika Si ufunyoma mchicha Si ubonda kila kitu inapita Operation kumaliza Top 5 kwa diza, uliza Bado mafala wanazidi kuumizwa Marijuana kwa kichwa, G-bag full blast Pick and kisikia sifu Mzinga kwa dinga, kadera tumpati shot atarenga Usuepi madrila, utaibiwa penis Jinat kwa chem Kenya, kotuko si upenya Hearing ya tatu, nana kumlei na jaja kasema Kumbe mekwa mkini weste kalenda Tunadigithi ya mudaiga, exile Tunaingia psyka kusearch for guidance Si wingia mushadha, pandia kahega Kutafuta perfect hideout Tulikuanga drillers, ata before ni kwezi wa saida Miuvanga mpira, silent Taka kupiga shot ya Schneider Nimenika cheddar na pegs, wash wash On the run from feds Miu misbehave on a claim, nilipeleka mtoto wa jirani ya stray Utatoboka ukeke wa gun on your head Amoto kotwa pia bila your head Johnny ni riff, tukifika tume dead Kwa industry yetu ni kakila mtu amekuwa sedi Kanji kwa bedroom in it, sisi hatuko kwa benki Kiuta si ali hit, akaenda ocha kumedi
Riswa, riswa, ha, ikifika kwa bed nyambiswa Kwanza piga kimbichwa, ha, ukitake kusitisha Riswa, riswa, ha, ikifika kwa bed nyambiswa Kwanza piga kimbichwa, ha, nukitake kusnaitisha Think like a woman but muro like a real black man Na sinka in kwa skin si blink Muro like a real black can They think lili msho next time to killing Kata kwa on the brink ya kuja mwindo the real black tag Nadunga all pink no stink na sting Mwindo the real black plug Ligenje mupatro life juandege Nataka kuka klaus ni kituwele wanyage Pereka full speed ni dos kamende Nataka pulpit ukisikiza mogethe No face no case most wanted but sis most deaf Unajua mimi senye No trace nilocheza kames bila grace most deaf You kasi kwa erased In fact mimi ratchet freak Na mpia kiss na nya casket In fact mimi just a creep Liufungulio space ndoko kasache Midnight chain inatoka sa sita Vile na raid utadhani ni vita Nkatuko FIFA Banya na grabizo boss utadhani mini keeper Una sweat sana buda boss Kwanu unataka kuzima Haguna dribble kampira Kwanu unataka kufunzwa Umezoya sana kujiba Haga legit kijibu na wika Mindu fenza man kudaga Wengine ni matizas
Johnny ni riff Tukifika tume dead Kwa industry yetu ni kakila mtu amekuwa sedi Kanji kwa bedroom in it Sisi ya tuko kwa benki Kiuta si ya lihit Akenda ocha kumedi
Riswa, riswa, ha Ikifika kwa bed ya mbiswa Kwanza pika kimbichwa, ha Ukitake kusitisha Riswa, riswa, ha Ikifika kwa bed ya mbiswa
It's DJ Camper The Street Emperor
Mwali ya kodina mimezi I just hope I don't go king Mwali ya kodina I just hope Molly and Codeine, I'm in my zone I just hope I don't go King Kong Chopping choker rocker, I didn't gone Turn a rap show to a sing-along My cup on, I need t-shirt, knock a bone Baby, how to vibe, how can I bone? Tell
your bestie to come along. She wanna trade her panties for a thong. Pull up the shasha, Jovi mekuja kupasha. Umelalisha, Jovi nigena chichisha. Fungua mlango, ama mini tapita na divisha. Kwa moka bado, buda mini uji utanipisha. Jovi ni cheesy, si eti nini, mini jangili. Nasonga kategi, know the thing, ni doko akili. Dema mebeba, kako razona, taka wawili. 2K18, we take it the scene, Jovi and Timmy. The muddy man has got me in my zone. The money chosen nigga all alone. Nigga got me hyped over a song. I'm just tryna get some cheddar on my own. Dema na nikati ya kwa phone. Told the shorty kuja kwangu kuna phone. Shorty go ahead and give me down. Shasha got me higher than a drone. Yeah, the money got me trapping like I'm Pablo. I've been getting to the money with my eyes closed. Get some memes and I divide it with my vatos. Keep your mouth closed, don't fuck around and let the cops know. I got your bitch in my trap house. She suck on my dick till I tap out. She come back to you, make you cash out. You probably still kiss her with that mouth. Laugh out, loud got me floating on mad clouds. Pour up before I don't pass round. Sip it alone till I pass out. Back in my bag and I'm back on my shit. Photo shoot fresh, I ain't taking a pic. Chain on my neck and it's taking the piss. Get a talk in my shit and I'm taking your bitch. Master the Jovi, I made the assist. Don't really know me, I'm famous a bit. But I bet you she know what to do with a dick. Sparkle the baby, the fuck you expect, yeah. Said the money got me chilling on my own. The money got me moving with the chrome. Yeah, for that money shit, I put it in your dome. Yeah, getting money like you fucking mitochondria. The muddy man has got me in my zone. The money chosen nigga all alone. Nigga got me hyped up for a song. I'm just tryna get some cheddar on my own.
Damn it, one in the case, and at that right, you can see. Yo,
yo,
listen.
Oh, yeah, it's comforting.
Kwa nyumba mimbe buda, baby girl, na follow the rules. Five, five, eight, no man, I count on joy, me na rape your hood. Tume pull a bush, bush, the rolling kama backwood. M-Rap nisha kwa addict, taki wa lies, inapenda makush. Na spend my snakes, wanna beat that around the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, me na rap is smooth. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. M-Rap ni I, na track my push. Back then nilikuwa footballer, kwa example nilihang my boots. Top lagger 254, ni DM ukidai my goods. Sa zingine mi drop new speak, sa zingine finanga moods. Football ni clean ni mpiwa, guys like me wana kuanga fiwa. Covid if your disease, private tunakuanga na kiwa. Mana driller, slim, slim, siwa. Everyday sisi upurura, man izi shashisha kwa too much. I go mega on my wrist, chini ya magic planet ocean. Invite me kuanga social, by next week I'll keep you posted. Mpua me trip, ame fumble, ndai kunikoroge love potion. Mpua me trip, ame fumble, ndai kunikoroge love potion. Tuna hit a quarter mil views, with no promotion. Na tukua kwa lab, mina dungeon ma explosion. Tuna hit a quarter mil views, with no promotion. Na tukua kwa lab, mina dungeon ma explosion. Mindo buda, baby girl, una follow the rules. Perfect, perfect, on a man, I count on joy, mina rape your hood. Tume pull a bush, bush, the rolling kama backwood. M-Rat nisha kwa addict, your lies, inapenda makush. Na spend my snakes, wanna beat that round the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. M-Right ni mimi, siupi ga design sote kwa ni kesho awa mini. Na ukisikiza kutu tunaroga, si utafiat jo akili. Flow ni kaya pili, wezi mpi makaratili. Walwacha kula moto squeezy, wanna catch my feelings. Show ni kawa fiki, kau juicy na daishi link. Kwa hii concrete ni tricky, trace yo guap no pige tiki. Kwa hii concrete ni tricky, trace yo guap no pige tiki. Kwa nyumba mimi ndo buda, baby girl, una follow the rules. Perfect, perfect, ano nane, kau na njua, mina rape your hood. Tume pull a bush, bush, the rolling kama backwood. M-Rat nisha kwa addict, that you are lies, inapenda makush. Na spend my snakes, wanna beat that round the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na nkwa kwa block.
It's DJ Camper, the street emperor.
Avoid those people. When you kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid the cold Nairobi still narowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. When you kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid the cold Nairobi still narowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Kuna msia luza pena jualipura. Tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena. Do tunapurura. Ati niaje dosh na roll na manzi na nichura. Niaje na nidosh. Tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall. Na nijua chingri. Oko wapi ni kuna ndenga na sidi kuara. Fuck it, fuck it. Nilifall in love na nigri. Usoi toka mbeshege, hiyo ni swara. Avoid those people. Nilijam sansia kahepa. Avoid those people. Adam nige kwa maderi batange penda. Avoid those people. I'm cold in Nairobi still narowesa. Avoid those people. Kuna madha nige mwokote ya kibeti but angeni tatengi. Kuna sema nini brade tumemwoket kuku blaze blaze. Kuna sweetie zuni runda na be pele mende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya alitrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama. Walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga swe, motherfucker from yesterday. Bada Silas Madrid mucha pambaka na nitabe. Anadayoni onabeza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi siat fiki bay. Quality shook in fact uskuja kuna idea scout toy to kiss. Drill team kuna sisi waze alafu kuna omaruki. Yo dubi si watu tuping kiasi kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washama foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa madrugs me keep it simple bo wezi pata vasco jalipa dipo. Pirate tulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid the cold Nairobi still narowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Avoid those people. Wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people. Juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people. Avoid the cold Nairobi still narowesa. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima.
Ushaibu analyze kupata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box nimponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje kopro na geri. Wana different slogan. Slim alibambo belly litoka. Na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada. Ndo munga anapiga. Asha ningisha orosho bag ni thao. Safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox. Masala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome ki hantax. Eh sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha. Juu wakati mimpita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha. Survival lazima. Nilikula mali ya njoro. Njoro alipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswele ya mtambo. Rameru na sote alikiba. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga. Buti ni edi familia. Shat mifika. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga. Buti ni edi familia. Shat mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela. Warazi wa usukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa. Ambia wa soro wa mgonti ndisemba. Mini mirako baby na sema. Mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna msela lijifanya sela. Tukashika stoki yote katinga dewera. Kuna shugli yeta kagi mbogi. Bado kifu waibishagi hodi. Nilichoka gana window shopping. Sikizi wanalipa ni wavalie the clothing. Nikapianga kana nchoma lips. Weziro na sisi Julie trip. Wezi guangi buda we ni bitch. Kompeni kompe na kompeni stiff. Ah, breakfast in bed na nikona side chick. Raboni na stew ina kari. Heni na kopu juu weekend ni shwari. Shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day kia nilikona toka wato ima bano. Walishindwa kuni handle ka sufuri ya moto. You know the boy been stubborn. Avoid mafalo mejaa. Ujinga ni ugonja kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice. Ni wanaikana cut all in purple. Na hii dunia ina mambo. Nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mural incognito. Jitonyanya mfuko nzito. Madigaga azambao j
majume wanna avoid some people. Unafaa kujitunga wadingo na makago wanga za imbo. Makarao watapiga na pingo na dubis na machingu. Nairobi kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Hula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, na avoid your risto. Unafaa kwa avoid those people. Watakuekea mchele kwa disco, watakuingia mbosho ukisha chemsha. Unafungwa chipo, yule boy wa snitch. Nasikia yeo ndonyo info, anajua na mafaivo ndio kwa maana yeo tembe yanga na pisto. Oh oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo. Itabidi nianze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors. Natembe ya mtani kitikto. Avoid those people,
avoid those people. Wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakaheba. Avoid those people, avoid them. Cold Nairobi still naroweza. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakaheba. Avoid those people, avoid them. Cold Nairobi still naroweza. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Avoid those people, vijana kasisi yo mama turi kituona utu. Avoid, tunatachisha na mamuiko. Masasika vidunge ziko kenena udija, hapa kuna to. Weekend itoja na ulipo, ketepa na njugu sazile. Hakuna vurugu ni kujienjoy, sinanga maneno na people. Elisha lai toka kitamundu manaki, I'm a simple boy. Hizo vitisho zenyu misingizi, niko 20 na nanyima usingizi. Nifo 20 kila siku kuivi, bila sendi huku haupitizi. Hapo kicheza dondi pupupu, nikipita wanageuka bubu. Jumadapa ni kama ilani kukuku. Way before kina Gideon Radio was on boga bo. Itabidi mupunguze bonga mob. Jumi study zenyu ziko cherry bo. Here we go, extra pressure na zidi you render wrong. Iku jiji na testa to kill the zone. Hiri ziki ya mziki itakuja call. Tuna saga mane mbaka Senegal. Kani heta ni beta unija boy. Juni ngeto utakulu kipatwa boy. Wanateta tangu nianze leta boy. Juna giza madapa wakai watoy. Nakuja kijeshi, nikidogo anadhani vigeti. Tunasonga hakuna kusleki. Mindu tegia na sakwa dando na hesi.
Stream at a triple, mifanya kwa cripple. Kadogi na kuita na whistle. Avoid those people, nenga ndio whipple. Lipo lifat wanya miuleta vitisho. Nanyanganya mukuja kwa hanya. Mistani na ndika ni kama ni matoka hangdown. Wenye rende ni wrong mukuja kwa shanda. Most death after this ni matanga. Roots nza panya kuna chotota nikosa. Salute juna mito mangeos juya mboka. Nataka yodo jukomolo na ikonkas. Except if you lost main goal ni kwa moka. Tangulinus ke queen ana agyu na mbocho. Of course mini boss na kanyaga karoche. Niliruka kwa mbaro ni kadaru yo popo. Dilimocha kecheza na losho. Mdene kwa sisu na chumanga pecha. Kasenta natoka goseko. Sasekta, usiku na lela, lele kilale taleka. Lasfiti mpa krem nilimwacha kiweka. Kamtuwe kwa krip nilikepa. Adikja mbesi nilimwacha kijipa. Nikamshu after this mini underdog. Bona wa smoker, fucker, bulldog. Na wa master catalog, weni analog. Na kuambia kwa synagogue. Na nakuweka kwa dust ni kuflog. Yoni monologue, nanya dialogue. Sazi shia throne, mini ka hog. Kalab dog, na motima kwa throne. Na tokia kwa scene, ka smog.
Man, fuck those people, mi ukini cheki, avoid me. Nikiwa garikona kibro ni kifo, lakini andi daddy, I'll join him. Nina kilo kwa chiplo, nangangwa kisleki, we boiling. Milishi ndaga TikTok, chiptok, na kila time tukikutana mbongi. Wrong rende ni vitimbi, heta lionaga majogi. Huyo na kwa gani pimbi, kwanza limpora na dogi. Kilo ni rudisha jiji, ni kukula nyama choma Nairobi. Mini lipataka bibi, kijana pato na kuona na mbogi. Babona bonga na mabudenga, palas mabanga na kuja na mabunde. Bangis na bangi jana kureng, jabu ikwe nadi nanda sukuper. Hini ya wazea na mabuseng, watuliza nijea na jibu maper. Natoka wera na nudiko wera, ni nini masela mnataka ni wape. Hato ispanana daflu katasu, yo mamana ni ramba na nanuka jasho. Chini ya mati anda kava nikifuta gafla, sisa tuja tupana dada kukula paku. Wepiga sanganga tunakuja kwa kyo, kesho tanipata nimesunga chuja
zato. DJ Kefir, from Jesse Jesse Entertainment.
Kiri unakula mpiana. Papi, él quiere una africana. He's calling me mami. You better put me in a push. Yeah, of course. I bust it open like a door. Yeah, of course. You better put me in a push. Yeah, of course. Bust it open like a door. Yeah, of course. These niggas impressed. Young yeah, no squad, bitch. Yeah, fuck with the best. Stick with the vest. Play with the chest. Give a kid a real press. Put a mirror on my face. I should be fucking myself. Yeah, I get the money, then I pay. Told him to fuck what he felt. Yeah, spit on my butt. Put some extra sauce up in my gut. It's a trap, I make you look back when I'm doing it back. It's a rap, I swallow your kids and I give you the wraps. Stop with the yap, make that ass clap around like we in the lab. You got a kitty, we'll wait. So double stroke it like a pit. Give a kitty, we'll hit. I think I need a city vet. Just give me the neck, deep throat, then I give it a snake. Just give me the cash, we'll go check, give it the best. Just give me the pace, deep voice, yeah, I'm feeling the bass. Rub on my waist, make it vibrate when I give it a taste. I like a little bit of attitude, make a kitty wet when I'm mad at you. You better show me all the gratitude, I'm a bad bitch, I need the best crew. You better put me in a Porsche, yeah, of course. I bust it open like a door. Yeah, of course. You better put me in a Porsche. Yeah, of course. I bust it open like a door. Yeah, of course. I need a billionaire dick. Say what you want, nigga, I'm getting rich. I need a body like Cardi. Say what you want, I still get what I want. Be on my body till I itch. I need a yacht trip on my bitch. I need a filly on my belly. Jumped on a broomstick like a witch. See my new bitch. Next time, make sure the shoe fits. Like I'm real big. Next time, make sure I need a new stitch. I need a new whip, new shape. You know what I'm shaking from new tits. Jimmy shoe fits. Next time, make sure I need a new clip. I think I broke a nigga's dick. Spill all the juice out of my wig. He let me ride it like a whip. Gold digger, yeah, you know that I went. Got a right to beat this right. Just play with the price, then I let you slay. Got a mind to see both threats. Go gay on the bitch, then I make you straight. You need to give me what I need. Boss bitch, where the fuck should I plead? Bend me over on my knees. Boss bitch, let it march on a feed. Fuck being booed up. My nigga tell me what a team, huh? You know what I do, son? Made a crazy man go sing, chill. Quiere una colombiana. Papi. Él quiere una africana. He's calling me mami. You better put me in a Porsche. Yeah, of course. I bust it open like a door. Yeah, of course.
Yo. You better put me in a Porsche. Turn up, nane.
Mina dai cash do wap adi my euros tiboki anon t man agagali o mi kwa kichwa nina ma alphabet ABCD stay tuned kwa hii TV na timi na shutdown CBD na marapa kwa week kwa streets amkudungwa BCG stay
tunko wa hit TV na timi na shutdown CBD na marapa kwa week kwa sweets amkudungwa BCG niko joke kwa scene mkono zinarushwa right and left kwa sweets baby fala go hard catch in a BMX B-boys tunaenda viral breaking news kwa CNN na ukileta ujinga kwa mbogi unapigwa X my bro this life is crazy and welcome to the city of sex our say wamekarima nice kings for defense you gang yo kwanga safi usi tempt no offense na ukileta ujinga kwa
mbogi DJ Camper
check it, check it. Mew bang bang na gang. Check it, look me fresh, it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Now call fresh, it brother. Kong dem man dem booty, check it, master. Check it, look me fresh, it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating? Now call fresh, it brother. Kong dem man dem booty, check it, master. Check it, look me fresh, it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Now call fresh, it brother. Kong dem man dem booty, check it, master. Kama bengo wape si na bado wapate two week class. Toka teke mziki field mimba peju ya hii verse. Sauti na yoni nyororo maheta zao ni kunyongwa. You are never promise tomorrow. Ona deli buda ni nakafunga. Looks angu deli mtumba ni mejipindi yoma na nadunga. Mangwa ina ziseti pangani na bado zita nirunda. Ona deli niko piti yeah. Kwa mashodi mini daddy wanapenda vile niko mbioni ni faliju ya ipupa. Hawa maheta na hawa nioni hata wakuje na ndumba. Mbogi na yobuda imesimama ni kama jama Nairobi. Genge sika puka genge mkifusha. Ever since ni weke dreddy wana zuba medusa. Check it look ni fresh it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting now call fresh it brother. Kong dem man dem booty check it master. Check it look ni fresh it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating now call fresh it brother. Kong dem man dem booty check it master.
Ooh, na drown myself in drip. Nasikia harufu ya siri na chukulia ngoto na sling. Anabonga matope ni mepitia tamax and slim. Nasikia nime jam na roll kikolo na slim. Evading fracas nimekua part my schemes. Nike no Balenciagas, they're just too big. Frontman's Jacob so I could charge the iron, I'm just too big. My buzzer like Venom, they're just too big. Ay. Una rap the gangsta, villain, una dance the boy too breezy. Una dive your dish, yet your hands are just too greasy. Sis trust these fishes of men, they're pressed, they're just too fishy. All black ni king, ya Rusi, all white ni time ya wazishi.
Check it, look ni fresh, it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting? Now call fresh, it brother. Kong dem man dem booty, check it master. Check it, look ni fresh, it Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating? Now call fresh, it brother. Kong dem man dem booty, check it master.
Check it, look ni fresh. Chapa kitu pesi. Rungu bigi aki babe nikitoa ni kesi. Play na dribble Messi. Nikuwa laza hesi. Leona die Hennessy. Zitu shikia laugh to dance. Kani beat wacha hit. Kani ngeo sna play na titi. Wow. Wachana na fisi acha kuchiti. Buru genge. Niyo ni jenge. Musicheze na vike muwa nyonga na senyenge. Mama ni sweet like Kani. Nili mjaza dami. Vle na hit yendo
wiki. Kwa nini kesho? Sikia, kwa nini kesho?
Mbogi ni ya maseke.
Sikia, magari.
Check it, look ni fresh it Prada. Mew bang bang na denge anadaba.
Aye,
why you waiting? Check it, fresh it Prada.
Nane,
DJ Kefir.
Kuna jina ki smoky. Kila time kuna step on road. Mokwa active, kwa gang, says the fold. Yo, bossa in Joe, chunga you don't get splash with cones. Yo, bossa in Joe, chunga you don't get splash with cones. Simna jina get smoky, kila time tuna step on roads.
Mokwa active kwa gang, siezi fold. Yo, what's up in yo, chunga you don't get splash with cones. Yo, what's up in yo, chunga you don't get splash with cones. Aye, what's up in yo, why your favorite rapper capping? Young Boggy, Johnny Hype, these niggas in streets, they rap when I'm drilling, I'll take over 254. Na 58, me come ku shot it. Tumewaka nare, bila mastic, big boy nina go bila green. Big boy nina slide ski. Tena nani ananenye mamblaina, hizi streets na high link. Bapi ni mamleta kwa trap, anadai kujua ku drill. Bapi ni mamleta kwa trap, anadai kujua ku drill. Theme on time, killer time, when I compare na Lucy. Taji nao, mimi ni nani, sihitaji kuprove it. Pika Nero nishakwa Buddha, nishakwa Fulji. Na refa Vito na nane, Brooklyn fully, demon time, killer time, wana kompe na Lucy. Nati nao mimi ni nani, sihitaji kuprove it. Nika Nero nishakwa Buddha, nishakwa Fulji. Na refa Vito na nane, yo, Brooklyn fully. Sim na jina ki smoky, killer time tuna step on roads. Mokwa active kwa gang, siezi fold. Yo, wasa in yo, chunga you don't get splash with cones. Yo, what's up in yo, chunga you don't get splash with cones. Slim na jina get smoky, killer time to step on road. Mokwa active, kwa gang, siezi fold. Yo, what's up in yo, chunga you don't get splash with cones. Yo, what's up in yo, chunga you don't get splash with cones.
DJ Camper.
Back to back, new kwa too loki. Back to manual settings, ninambitika, kuna jambogi. Habari zilikuwa done off, siguni ngwasa kule masioki. Ilikuwa tu mina, PM yode hatuku, pull up na mbugi. Acheni gossip, sichezi na janji, miucheza na pongi. Ama dike kwado, kuja imta, wambia tu ogopi omoshi. Wambia ni kwa na blade, ina kunyani, ite kinyozi. Ima zip kata, tu boy aliona, nati akapiga magodi. What if ninge kuwa na masa, sayi ninge kuwa tu missing. Blush, alipiga malabi yode, unge dhani ejo ni fiti. Chukia na bro, ame pull up na shank. Jua ni certified chings, na uyu dema na tayara konja. Siti duki ya puchini. Wow, flow niko boss. Nipate juu ya shash na puke mamosh. Uyu bro aki nikos na mduza force. Nilisema kuna 4K force, yo 40 wrong. Nikistone mnageuza roadie, boy ni wrong na die to my notch. Nipate juu ya shash na puke mamosh. Uyu bro aki nikos na mduza force. Nilisema kuna 4K force, yo 40 wrong. Nikistone mnageuza roadie, boy ni wrong na die to my notch. Same way ni na baki rifle, ndo same way ni tabak my bros. Na uyu alianza drilling juzi, saia na jio na G.I. Joe. Dema kwa niha ino feeling, but hii chuma inaingia kwa. Nikijiribia, bado mini savage, worthless singa ni ite wrong. Siezi kwa back to back na marapa inavabo, sacha ni kusho. Hit me ni mkali, graph sionekani. Niko jo hiyo page on road, umefukas na yu mali sana. Why the fuck do they stay on road, ukisema uku nje unaonekana. Batu kia na ningo na mnafi yu terrain, who motherfucker na mblain. Shots ni tatu, mbili za uyu arif, moja dodot kwa brain. Zamisha hii rambo, toka kitambo, mini pate hustle. Dema menona ni wakansol, jeshi ni trouble, splash ideas. On Navaco,
mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Beat to beat, back to back, back to back, bitch. This is real trap music. Trap music.
It's DJ Camper,
the DJ who's got that mix turned to a crime scene. Turn it up, turn it up.
Kono, spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo.
Kitu ni nono, denge ni flame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, domo ya denge manzasi ni lolo.
Bazu, 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 kanikonda ni ngoma ni noma ni nagonga kama radi. Bazu, 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 mali mefika mina shanga na shindana na kina nani. Ni how, ni why, ni who, maswali mingi ni za kitoto wepa nguza makamasi. Uti, Denzel, Master, saru na mandi yongeza bila combination ni atari. Kitu kani nono ina tetanus, ni shame oga vodu kwa calabash. Ni nakita mra kupanguza dust, in case niki step ni kanyagwe clacks. Sifuti ngale na silambi nyam, uje level up mina panda ranks. Tukifunzo janda huli hata class, jina ni biggie nuli kwa tax. Rochafu we yoshe na happy, kutoa mabange shageuka habit. Nineshima wezi nunu wa task, is album next. Classic flow ni mingi kama ndaidi tidobi. Kitu nono yowi penda gadogi, bazenga dali nifika kwa showbiz. Wasani wote sawana ni
kroki. Kabaya nishafika kwenye scene, haya katambe kauna beat. Waya chinye maji samari, rada speed game tai chi. Messiah na oko wakina nyi, waya wananyogopa ni malaya. Kuclaim kila team, na bado ni bottom league. Kitu nono inamaliza, teni natisha, futi ni tisa. Niko jikoni napika, nikimaliza, turudi misa. Nganga nini, ata chini, piga kani vita. Siamini kichwa chini, naesabu round ya sita. Sita choka kuwatisha, sita, sita wacha wakilisha. Sita, sita wacha kuwaticha, clean beach, piga picha. Follow the leader, infagnite picha, mister. Usitrai bahatisha, miaka nene na waosha. Aibu, fiaka beat, madi tosha.
Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo. Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo.
Mburu apige, vile makende ya buti ni nono. Ndugu mpende, mbaka jaribu kutupia mkono. Nikorongai, jia mangwe na mistari za stories angono. Nilito love, vaju na mother sisters za vivu la moto. Bonga ni kwenye mbana muse, manga namba ni rang. Vile kirali genye, vile likuwa mto. Suspects under pressure, mbongo na tap the phone. Mlanye shaji leta, shana nende kujipakia ball, ey. Nikitoka kwa tumbo ya mother, mini liko gama ndomo. Nilichota gasu na Sandra, then wakachota kikora zone. Mimi chemist condoms, butesha juwa shatolo wa form. Vile nipigwa mtani, butili baki nikimba home.
Jukitu ni nono, imebidi tukuja na remix for the people. Nikami wa Ajax, vile nasukwa na denge amebeba zigo. Kuwa kunyo kama people. Difference sina gavatu na work for the people. Jukitu ni nono, ay, flow kali tena nono. Mbogi begi mazo yenyu ni ndogo. Mtu sita ndo mjue ni zogo. Wachaka kambe main 2020 misilali. Minde ule uli onyo na mzazi. Pewa wembe nika sharpen makali. Like poof, wawe ni nani mse. Mele yangu misijali. Nimekula shida mpaka na maji. Wengi wenyi mukikula kibabi. Yeah, flow tight than yours white. Zenyu ni corona yangu ni virgin. Niki grind up all night. Nyo ni kafunge mokora we ganji kong. Yeah, jukitu ni nono ni me left, sheesh, you done.
Yeah.
Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo. Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo.
Kula mtu mekuja kuchachisha, nani saru wa manyaru. Chegi venye mna nikaribisha, na nini, kinyaru. Alafu na plate ya pilau, na nyindo mna kuanga wadau. Majina zenu sha sahau, alafu wasteli dharau. Kwanza hizo za kina kamau, na spendi pia za musau. Leo nimekuja na katoch, kwa hii foreign na kuja kupoch. Squeeze yuku mindi yo coach, so neza ni approach. Nasikia team na nitanga boss, na A team neza ni adopt. Na nyomba mapicha mpost, bro, yu itawa cost. Mekuja na moto mkali, fire extinguish inazima nani. Nataka tu daktari, mwenye atanipea dawa fulani. Ataki nipaka chali, chuma inalala ndani. Ataki nipaka chali, chuma inalala ndani. Ataki nipaka chali, what?
Kitu ni nono, uu baby you dono. Na chapa ka box ya mono, nafanya derushe mikono. Na teka go shodo na chapa na chapa na finya takani kondonyo. Epuka mapoko jopungi na nuka na padu na kisonono. Kadeli ni kani kwa soko, venye mangoko wana ni hanya. Wapenda kucheza na mboko, kwa zeleke kame shida kinyanya. Afanda na leta mashida, na roll kwa rodi na dinga. Ndole kwa wenye kuringa, na ball ni kani maringa. Na vuta mangolo na siga, sabo kichora na biga. Haga si bige ni biga, vike ni kome katinga. Ni rapa, misinga, na pado na chisa kwa winga. Mangoto kwa kila finga, na lafu na toko wajinga. Ngoma ni tamu katende, jibambe koko matembe. Kono nipenda nikembe, tonga ni kama nisembe. Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo. Hey, kitu ni nono, denge ni mflame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo
ya denge manzasi ni lolo. DJ Kevler.
Give me the kid in the city. Give me the kid in the city.
Miss a big deal when you big thing. Just keep big lead. In my big face when you big lead. Fuck you, pay me. I couldn't flame beans in the big thing. Daily, drip drip, wavy, kimpy. Trap on top of the game, huh? We are just one of the same, huh? Don't you remember the name, huh? Nigga, we dancing no fame, huh? You can't write that in my dana. Survival and second your guala. They can get in a trio la wama. Double trouble no madam a wamla.
Give me the kid of the city. What you mean?
Can I roll?
If I'm in the city, go viral. I put you a kick in a spiral. Your niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. Your niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean? Give me the kid of the city. What you mean? If I'm in the city, go viral. I put you a quick in a spiral. You niggas is lazy, idle. My niggas is wavy, title. You niggas is crazy, talking about killing this shit. What you mean?
Lena songa ni crazy, denda wahuni na wezi. Kadilana piga zoezi, mingilamo piga weekendi. Kanero jitume legea wakutume, waraka kutoka mudomeji. Mituma kijana na kili katuma kuchinja marapa kintumiji. Jiji ni ngori ujuiji, huku watupendi wajuaki. Miaka si meja maturity, wengi wazeburu weni kupiwa jinani bazang. Nani authority, nani gade, nani celebrity ni koma weng. Mingi mutami ni chiyu bazang.
And my talk of fire, Georgia me special. My yolo tonight, it ain't no question. When mama kayai, she funga lesson. Brahmin the vessel, and I'm in the yes. I done on a mezzo. One in the cash, I've left my gas. I've done in the mecos. I can see my dollar, I be earning in pesos. Swaggy shaggy, I'm dumb on the baggy. I'm jump ni pendi, but the shimu kipaji. Min kama kibaki, bobo kama kimati. Silipize kisasi, utapigwa risasi. Na kwane ni kesha, usijifanya ni kama hujui. Shugli ya leo, inafani mali zinyo wasubui. Na simu kama siyo mboka, misi chukui. Na Mungu naomba uzidi kunipa awa maadui. So kauna shida subanje sai, kwani ni cash. Na kauna deni, wesi nilipe, kwani ni cash. Simetaka club, mini shape, kwani ni cash. Kwani ni cash. Kwani ni cash. Kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Yeah. Kwani ni cash.
Kwani ni cash, 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 cash.
Kwani ni 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 cash.
Yeah.
Hey, I'm blessed.
I'm blessed.
Trust me.
OG.
John Jez. Hush G.
Come lesh,
put me.
Bolo.
You can't flex,
can't flex.
Bwak me. You slang ni yangu sai, na najua ni mewabo. Na muki ni rushi ya mawe, mi wana respond na flow.
Yeah.
Na kome ni mbebanga ndogo, embakasi mi witoka moto. Tulianza na chipo za ngovo, squeezy kiroma hule tuwa na glovo.
Mmekosa qualification, na mnataka certification. Cloud chasing, ndo kitu iko fashion. Na nyi wate bado manu. Flossy get uzi upenda sipende kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Dugu kasugu lakini ni safi kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Chazi origin lakini na tesa kwani ni cash.
Kwani ni cash.
So when it chukia babina kafunga kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Flossy get uzi upenda sipende kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Dugu kasugu lakini ni safi kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Chazi origin lakini na tesa kwani ni cash.
Kwani ni cash.
So when it chukia babina kafunga kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Kwani ni cash.
Kwani ni kesho. Kwani ni kesho.
Yeah.
Kwani ni kesho. Kwani ni kesho.
Kwani ni kesho.
Kwani ni kesho.
Kwani ni kesho.
Kwani si bae.
Baby beats,
baby beats.
Kwani si bae. Venga ni pimp.
akili hailali, akili hailali kwa niko nini? Kama si benzo, mrenga ni bima. Istuko down, akili hailali, kwa niko nini? Kwa niko nini? Kama si benzo, mrenga ni bima. Nairobi finesse, akili hailali, akili hailali. Kama si benzo, mrenga ni bima.
Chapati zibuda kani finali, washa jiji kunga kani halali, na ikibidi uba kasi na rari, yeah. Ipesa ni now ni street juu ya mziki hai ni toshi, na sepa karama snitch titamblishi na mikosi. Style bitches jay force it, life in crime sisi na itos, blame jiji na ikoki, gang gang cheni kudi na floss. Super slayer ni atoti, mshaga msuka na chambogi, design ka high GP na iboss, wa life if I digi na itofi, yeah. Mambangwa ko paid lawama kwa game, jiji ni yetu, kuna fala lifanya ni jam. Kaniomba msamaha na mimi si Yesu. Ime kibidi lakini na zozanga Benz bidi na nirento. Nina msiku penda vitu ndechu, lakini ni ya gang ni Yesu.
Kama si Benz, renga ni bima. Akili hailali, akili hailali kwa niko nini? Kama si Benz, renga ni bima. Istuko down, akili hailali kwa niko nini? Kwa niko nini? Kama si Benz, renga ni bima. Nairobi finesse, akili hailali, akili hailali. Kama si Benz, renga ni bima. Niko bistu kwa down na kili haibali. Kwa niko nini, kwa niko nini. Kama si Benz.
Jama flani juu za litrans vanya rendle try kupiga mokabi. Ilimnyonga saweni kwa mabangi mjoro waka friend pindira ni msia ampi. Na kujia nilipa nimempigia kambi. Fuck it manzena filme westio dambi. Police are coming, niko like fuck it. I just need some more few seconds. Niko malizizi balitoka bila anything. Juzi nilikali ambao nikashuta. Nimetoka prosecutor mta nikumbuka. Nilapora mamilioni wakanishika nikasisunda. Saime makini yao kunisuka. No faces kama ward guest and a balaglava niko missing. Straight deep undercover. Had to pay attention to details. Had to worry about hizo faba za kushikwa na mama mzazi ya jadishi. Mana so a brand ukawi kijana ya black. Najwa kuna siku na jizama. Mini racist na julikana. But fuck it my team. Mwange ni kijama. And so bro, chua kata si bro. Renga ni bim. Akili haishare. Akili haishare.
Choking night for choking lair. Niggas chasing cloud. What can you say? Renga ni bim.
This is DJ Comfort.
This ain't no judicious smoking, this shit tracks for real. No, no judicious smoking, this shit tracks for real. This ain't no judicious smoking, this ain't no judicious smoking, this shit tracks for real. This that shit that have you choking like what choking, yeah. Niggas chasing clout, not kind of faming as a Koopa tear. All my chicks got ass shots, but I promise you I Koopa leer. This ain't no judicious smoking, this shit tracks for real. It's that shit that have you choking like what choking, yeah. Niggas chasing clout, not kind of faming as a Koopa tear. All my chicks got ass shots, but I promise you I Koopa leer. Niggas ain't gon' shoot for real, naji shugulikia. Kama na bonga mavi, ni juu ya shit ni meskia. Wale wanani kama kwari, wana kwari bear. You need a real one, nuki kwama, bada na kwami near. Bada na kwami leer, mbuge ni leo na kesho ni ghost. Demo akando, ako my feelings, and a dedication impose. Leo ni struggle, ni ku hustle, baby, kesho ni goals. Leo we kissing, ni Kisumu, baby, kesho ni coast. Yeah, Stingo ni origi, high copy. Toma na Bruce Willis, and a die hard copy. Kuna die kinywaji, tunadai vitu nzoti. Nikidai maji maji na vuti ya atuti. Cheza kama wewe, mina cheza kadi. Akidai sukari, na cheza sugar daddy. Si wale wakitami, nikitu maridadi. All the young girls and the ones.
In front of me, don't get brother, let me know. Ukiwana for me. Ukiwana for me, don't get brother. Ukiwana for me, father, let me know. Location to get ticket, take me in a
hold up. When I say pull up, you know what I mean. That shit back.
It's DJ Camper.
Ukiwana for me, don't get brother, let me know. Location to me, take me in a quote. Kuwa beba na mastingo, na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. You wanna for me, don't get brother, let me know. Location to me, take me in a quote. Kuwa beba na mastingo, na mastingo. That's my stingo, that's my stingo, that's my stingo. Hey, classic kama Odi Joe. Mali Swafi Kiru Wafi Shop. Hini
Kali kama Oji Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingo na piga munok niki odijo. After us you piga party after party stop. Akiwa front kama hadis wambia bakito. Piga shot ya Kim Ganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimajin dosi blacky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwaki awezi taniro. CEO Nairobi City chief of Mastingo.
Ati we cop a chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out, my swali, he Nairobi, this my lingo. A TV copper chain, okay, just let me know. He pushed infinity, the pedal to the floor. Just my stingo, yeah, my stingo, yeah, my stingo. Watch out, my swali, he Nairobi, this my lingo. You know I be with Mandem. Me na ganga chini cause these homies do not stand them. Let's get lit, let's get rich, let's just make it happen. We hit licks with no tricks, but it's just like magic. Fire just like Jiko, mom used to beat me with them Miko. We rain like El Nino, we score just like Fito. Till I die my stingo, me ni perform with heroes. You let them, she single, think she know my lingo. Still I need my peace.
Camford, the street emperor.
Put some respect when you mention my name. Play you tomorrow's hits today.
More heat, more fire.
Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super dirty, nine in German, no liar. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Karetu msafi mbota diura kishuwa mawaya. Bazenga kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Johnny kubaya, imba kakwaya. Cobra ni king, bazu ni giant. Tangu tenebrida mini short wire. Leta zogo nota finyo na playa. Slap game nimesimama kwa daya. Sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana ngo za Diana. Zitafanya nfate dini kwa saya. Nikikafunga na kopi jalango na pull up na bima. Kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class. After mechi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo wire zimebeba makara. Troy imefura kwa mosho. Sile unapupa karefa. Warais undertaker na wapiga matombstone. Vile na wastua kama box X. Nige maziwa na ziyoshanga tuna topex. Itabidi wamejua bado sindo chosen. Opa li chupondani ya tank kama Cohen. Niko fully loaded, sijai kosa content. Delivery noma misari na fikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofia rocket. Rida umole kuwa shua hii ni problem. Na sezi ngoja kuinvest mamita. Zita letwa na ngoma na piga. Tafkla na igeza kanisa. Tuma mbosa inapata na sifa. Kasi TK ni brewing kwa speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wa walikamu wakapita. Sini shocking kablanka we bado na mbogi. Mina zoza one man. Nini head bad daddy staff na nyamba. Na nachia depa na princila wama. Niko bypass on 5 na kanyaga. Jukuna maganji na fuata langata. Apo mnetio na hitigi sana. Na tukipatano wako nava.
Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super dirty, nine in German, ni ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema oi, oi, oi. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Boy, karetu msafi, mbota diura, kishiko mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
Ganga ni chafu, washo tumefika, jo Johnny Kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny Kufaya. Tuliono kizo za nandechu kwa ajuka Johnny Kuhai. Na vile usho na nagawiyo matu je Johnny Mal. Okay. Brida le nisho ojini na banga. Nkama mbia tuma maniga I got you. Na jistaki ma stories ya mbanga. Vide pigi mchana sababu ya kafu. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kesi skapi sofa apa nai. Na Johnny Duke atoto jifanya sorry. Lakini ndani ndani nyota kwa na furai. Nijabedi ni harakishi ndo misepe. Misi para misto shinilete. Ata mukilalamika. Mina jambulika. Sisi choma picha ama vepe. Na nyikwangu vinyangarika. Na machapa vita. Na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya sling na timba. Na junyi mwajinga ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK. 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 Jamba na joti na ingoma lazima iwashika.
Mababi mangoki kola bonoma omolo na TK
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 Mafala watoshi na kani bas basi muwe t-shirt
T-shirt
Tukishudushe na ile pesa Valentino Rossi Tukifika basi nenuru tuko kwa teli kwa mbulu kutoka nyeri tuburu maka nyeri tumukuru Tukimalisa na nanai tunafika na kuru na juisi kazi ya bude kude tuwa ushuru Mashode wanalia u that's a bad man Bonga taka tuku scoop up na dustpan Red carpet tunapull up na mustang Luku ya kikomba tumepulizi ya bass man Competition imerushwa kwa trash can Nyuma student umekuja for half time Even though vile na malizi ya vas OG motherfucker nimepull up na
tasma Oi Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Super Dot in any German, no liar. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, na sema oi, 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 Johnny Kubaya, 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 Johnny Kubaya,
I pull up wherever, just send me the order.
Yeah.
She don't play with a kitty, she pull out a camera, she tryna record us.
Yeah, they cannot afford us. We never bargain, it's either you pay or you don't. They think he a rapper, he got a new bezel, just hope that it came with the chrome.
Nigga talking that shit, it's irrelevant. We might spend on your block for the hell of it. Put a boy in the sky like he heaven sent. I got money that's older than Jefferson.
She don't pull up, ain't nobody home. See, she got a man, but she wanna lead a dude. I'm fucking the front from the back. I pull out a rack, she begging to see the
proof. No walk, no beer.
I'm sipping that muddy, profano with passion. I step on the block and he copy the fashion. My jelly D.O. be the name of my jacket. I feel like the man when I pick up a package.
Yeah, I pick up the phone if it's money that's calling. Rosie was trapping when we was performing. That shit that they rapping when we was doing it.
I'm on the block, making my own flips. Still fucking a grown bitch. I'm sipping on dirty, my pull me a whole six. But she getting no sips.
Yeah, she getting nothing, not even a two piece. Can't kick it, little bitch, I don't do FIFA. Kill all the ops, she like who breathing. Just pray that they give us a new reason.
Nigga don't know shit. I been getting money since probably 06. Them niggas ain't no shit. We been had it popping before.
Damn,
my phone's hit.
You
bitch.
Know a nigga with a back. I do. Sending my way, fuck a mask. Hope better come with a back. Send me the law in advance.
Yeah.
You know I'm serving the city. I pull up wherever. Just send me the order.
Hey.
She told me play with a kitty. She pull out a camera. She tryna record us.
Yeah, they cannot afford us. We never want it. It's either you pay or you don't. You think you're a rapper, you got a new bezel. Just hope that it came with the club.
Hey, nigga talking that shit is irrelevant. We might stand in your block for the hell of it. Put a boy in the sky like he Henderson. I got money in the
Kevin.
Una kuna nyesha, chinani pa extra pressure. Una kuna nyesha, chinani pa Niko buna kuna nyesha, chances Niko buna Kukuna kunanyesha, chances of shandwa, zinani pa extra pressure Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha, juya pressure, pressure Grrr. Msana ni hala ni mdem, na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game, same time to quit my day job Lakini obsessions, zinani pa extra pressure Kukuna kunanyesha, chances of shandwa, zinani pa extra pressure Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha, juya pressure, pressure Grrr. Msana ni hala ni mdem, na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game, same time to quit my day job Lakini obsessions, zinani pa extra pressure
Yes, si activist, tinaka ujui mana active ni But party's lit, tumejinda sumta na mangyosu wa varsity High school zi, atutaki sin, yo Si, tuna ethics, sisi wa reckless G Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50 Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing Live bulletin, sipata straight from KOT Ndugu ya sule, visually, wananita DOP On the loose card and shmida, hakujua tukiwa configures Always root kwa speaker, mbaka motion azizi pita Constantly number moja Johnny na goro azizi isha Robbery jogoro, dwalivuka na sadaka ya sitam IG bonnet, the retired of late IG model simta, miriata ningefish kwa lake Liambia shori ya sikamta, kama ajapiga tenje La sinare kuenda BN, lipatwa red handed Afanda linambia nsirande rande, ata ningia kibare Savage, waka mande, lingi ofena open Kabonga na bigi matope, ngombe lio na mimnyonge Rhymes ain't you stolen, pia kicks na whip, hamko balling
Niko guna kuna nyesha, chances of shandwa, zinani pa extra pressure Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha, juya pressure, pressure Grrr. Msana ni hala ni mdem, na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game, same time to quit my day job Lakini obsessions, zinani pa extra pressure Niko guna kuna nyesha, chances of shandwa, zinani pa extra pressure Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha, juya pressure, pressure Grrr. Msana ni hala ni mdem, na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game, same time to quit my day job Lakini obsessions, zinani pa extra pressure Ngatot ndo ni rom Nairobi na nijuya baby daughter Nasikia kuna vital pass limedrop niko ready kuichota Southern province kwa plot ya blue ndio malio mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Even though venefort muendanga, contrabands illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend's evil at corona na mbamba. Nasijogo padeni, naituanga Dutchman Muizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa locked down 2 weeks bila ta provision. Ni rati yo mkia, luyo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kitu wana nishida ni mdomo. Hii ni big deal trip, vile na wamezisha loud maridadi, nasiwanga mabangi mira. Last victim kwa crime, analia nilitazia rough na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza dhani ni majira. Raukia marikiti kubai na naziza mratina rongrende suzi kukianga ndani ya rental sema mama pima chini ya kiti nilipata bro amesficha after kusani ifisha ni mzima fukes nilishutwa paretis mapema sijai penda fans kunishat out na temper after kukanga na cash out na hepa nimekuwa marufu na tepa utawika kwa ngeta nyonde sita hepa kwa mti kwa nectar mini arteta debt collector mrenga ni wrong inakanika audi na sepa niko gumna kuna nyesha chances za kushandwa zinanipa extra pressure kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juu ya pressure msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda I'm not gonna do these games to quit my day job lakini obsessions zinanipa extra pressure niko gumna kuna nyesha chances za kushandwa zinanipa extra pressure kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juu ya pressure msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda I'm not gonna do these games tempted to quit my day job lakini obsessions zinanipa extra pressure
walidhani kovu mimi nacheza ntilo akacheza na pesa plain alisha ndo chikoni kwa kejo utashindwa ni dama ma pep chan beef miaka 10 na weka manzo na imagine your pressure super na dai ajanyesha pressure pressure extra pressure ready for war ndo maana sudi shisembe kinyaji na raw morio ni pedi na kwa gana mtoo lakini mambanga walimshika na ndoa mirende ni wrong irende ni rock ah rende au mo mahali mimi naenda wewe siku kama na nita the african al capone cheki seti sensi medi skelia na dai tusele johini geri na geri talelea lulu na mr berry nina mandugu na lisha daily ogopa waroro wanaitwa njeri lakini mimi na wawili wa nyeri life ina change fans on a day of discuss ya na manga fit tulishinda kwa gazette sikizi tuko kwa makaba za magazine avocado juu ya bread songa kando nyua toto wa majarini hapa rapa wezi meka liacha kuroga sikizi chalia na sing
Ikiatipika niga sikuwa tunafix na tumandika ama op kwenye list 007 tumemiss MC Scream na mimi sina side but supiga malin pigalin pigalin cheki right left uki pigalin usishike hadi tenje ikiring na mimi misika penta bap mpenda kudrill wow. Ikiatipika niga sikuwa tunafix na tumandika ama op kwenye list 007 tumemiss MC Scream na mimi sina sight but supiga malin pigalin 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 cheki right left ukipigalin usishike hadi tenje ikiring na mimi misika penta bap mpenda kudrill 5-8 boom ai ikiatipika niga sikuwa tunafix buda uneza kamia tips onemi neza flip neza flip ni night full steps checky kicks wapodai kuhanga nyinyi wanadai kuhanga sisi hii gang iko strap na mashadas kwa kwa wingi kwa drill mi kwa jangili that's why mi upiga mask ndo usiwe ni mimi kila kitu inaenda smooth na ina move kama shini maguno jipin matool so si act jovi silly kila kitu inaenda smooth na ina move kama shini maguno jipin matool so si act jovi silly ila chana na ma rolls squeezy john makora key tukisina dijo kwa scene so unajua ni ma double v VVVIP ai nipiga lean so unajua una follow me fam tupiga lean so unajua una follow me ikiatibika niga sikuwa tunafix na tumandika ama op kwenye list 007 tumemiss MC Scream na mimi sina sight but supiga malin pigalin pigalin cheki right left uki pigalin usishike hadi tenje ikirin na mimi misika penta papi upenda kutungo ikiatibika niga sikuwa tunafix na tumandika ama op kwenye list 007 to me.
Sana na broka di nyanya ni prosa di bama ni broka di nyama ni prosa di ngara ni broka di mala sigara na panga. Kuna kitumbo kitani ambia kingwa kukafunga mamita kamia. Mama pita njia ama mamia kamia ni kona mamita kamia. Na mbuki ya pwene za kampia, kuje wa city kikampia. Mse wa sound city ampia, we bow to anti-happy. So kuja karibu chokaribia, lafu shika kichupa chokaribia. Lafu DJ bia, anza kazi bia, chiza kali na pia chiza kadi bia. Tutaki kitu na tubaribia, na pia tutaki toka alipia. Na pia tushari pia badi hia, madia itisha kitu adi. Patika si participate, si pati si basi ni fake.
Walai.
Na kama ni fake, si basi si pati mi hate.
Sana.
Na kama mi hate, si basi si pati ni fake.
Na kama ni fake, my niggas are killing it, killing it, get him. Scorpio.
Jones na Nyash, Sauti Sol, kaka namba nane. Buda na kama umetatu, utabidi umekawa mafans ama katambe. Cheki vile kupula na mabunda za mangiri sondo. Mini tawale, buda na kama ujetatu, ni wacha kurap, toka, enda kalale. Mafans wa shinda tuliza, ni aje squeeze ya tupigi mafuse. Ilibidi ncheze chini, kibronje za dishi ya na, I'm bringing the juice. Indi za chesa kwa mbaka kwa news, itafanya mbaka mbaka wa lose. Itabanga pa na mbaka maju, itapendwa na banga na mbaka na groove.
Ladies and gentlemen, K.O.B. Scorpio, King has arrived, finish it.
East kwa mabist betika bed slip ujanja ya memes ni bando IG atuwezi wa handle asponyona mpango wa kando wana compete na maninja islando Kenya si hami Kenya si hami Kenya si hami Kenya si hami Nganyangori ni kanambo leona fire shots karambo baba yawa guambo tangu za kale tangu kitambo Kenya si hami Kenya si hami Kenya si hami Kenya si hami
Kenya si hami Sinde ujangade nyumba kwa lami Sinide mukami Justina mangwembe na mimi sikami Unona kitambi Pole lakini minona nitami Nipate nyumbani Natishi mango kwa deju ya sahani Ukati makali Shikishi kachaba na buda hunyanyi We Kenya uhame Jibuna wasupa na buda uhanyi Kazi ni kazi Kipaji
ni kazi yepuka madwanzi. Uza vibanzi, jata kama ni muduka chonge viyazi. Serenge juwewe ni manzu, shindo mepiga mapicha kejani. Kujui kupika jameni, uwezi ya tonge za maziwa majani.
Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganyangori ni kanambo, leona fire shots karambo. Baba ya wagwambo, tangu za kale, tangu kitambo. Kenya si hami, Kenya si hami,
for real.
Kenya si hami,
for real.
Kenya si hami,
Kenya si kwangu, Kenya si kwako, lakini bado si hami. Kenya ni Rao, unye na Ruto, wasitubebe madwanzi. Street imejaza vituko, inabidi mini bebange bangi. Napatia msupa kiboko, kama ni pesa kasake mulami. Kauna stress, we come to Eve, bado nko ghetto, chose ko inje. Nikiwa mtani, ro iko easy, but wanajua mini wrongu ko inje. Masto lipe, wacha leo, rasa ringe. Jano anataka maride, mambanga anataka watuzie. Bora dishina ni chome kikolo, mini tashinda ni mezoza. Mino na wakenya kishika na mikono, tuneza kaipa pamoja. Triple XL ndio jacket kwa gorondo, ni wasunge mabitha. Siku wanao uongo, nilikuwa solo nkichome ya
wale kocha. Wale wa west, wako wet drip. Wale wa east, kwa mabist, betika bed slip. Ujanja ya memes ni bando, IG ya tuwezi wa handle. Aspunyo na mpango wa kando, wana kompina maninja islami. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Nganyangori ni kalambo, leona fire shots karambo. Baba ya wa guambo, tango za kani.
Mr. Yogobi, Mr. Yogobi, leo ni movie mnataka kuona na misi tokodi. Kusanga tutafanya leo, lazima tupatiwe notice. Lakini yambia mwenye nyumba nimesema siyo ndoki. Cheki vile nimekafunga boss na misi yochopi. Mapesa najua kutafuta sana na misi yokodi. Matesi sipia natatua sana na misi yokodi. Nakaleka mbonya kangu kasekosi na misi yokodi. Situko kimoja nikisema ama oji ni konki. Wako na kikosi ya mbogi ya odi ya kina munyoki. Na mina munyoki tukikuja kwako si ya tutoki. Na kauna shida kimbia polisi kapige ripoti. Si aki ya nani leo lazima tufunje rekodi. Chuku na basha kuzima wasani wango mashodi. Siku serereka mpaka wadu watoke na magodi. Matizi ni vitu situmezoea si ya tuogopi. Misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi. Kani vitisho tumezoea, misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi, misi yogopi. Kani vishasha tumezoea, misi yogopi, 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 cheki vile miumaliza ngori na misi yogopi, na ukijaribu kuleta nyoko nyoko hapa ni makofi. Tabia za pozi zinaweza fanya useme si yogopi, lakini wachane nyamaze gadeni baki kwa topi. Ingoma nimefanya na omolo na misi wachochi. Omolo moja ule hali shinda trophy. Nisha wachane wa misi yogopi, mini kurutu jo misi yoshofti. Kali kuronga the mindi yogosi, kauna guwa the nindi yohosi. Ini beef jo isi yososi, ini hit jo osi yomotif. Kiyo bijo leti yokofi, rest in peace jo misi yogopi. Mabuja na joma kazi ni kukopi, pesta ama yangi ndo pianye mutrend. Bonus kubali mechapa ni klamu na saka kariye zenyu zime end. Nazoza kwa mneti mashomu na piga na zinafanyika kakila weekend. Na ngoma mkitowa the only platform unapata ni citizen 10 over 10. Mimi pekendo siwezi potea, jukitu nafanya ni ngumu kusampu. Hardcore rapper lakini kibidi na mada pia beats ya dancers. Favorite rapper wako party boy tulimpata kinunua campus. Bogi yangu ya wakora ni mejo tutupata na kina cancel. Acha kiburi punguza kelele, sako panganga kwa mtawe ni mwere. Utakezwa kichungi kizidi na kwere, niliaza kuhustle nzi za Nyerere. Legendary kama Luanda Magere, nina ofisi kwa Mwea Tebere. Niko na maraje twale ukiketi mbaya, soda yako watakwekea mchele. Nifunia ze rapa pa Kenya kulikuwa na shortage skill, hakukuwa na talent. Akina pinye wali mada industry wakafanya ikuwe barren. Kasema siroge na ngoso ati sababu sijatoka Karen. But fuck you nigga, gese nane napiga ma video na kina Clarence. HBR na ngoja muni pige simu muni ambiye kole. Your top 50 muli toy na onyesha vizuri ya kufika ta college. Tukasikali ndio number one na onyesha file mume darau jina. Freestyle zangu the most video nwa channel na bado mnakose ishima. Haki ya nani, ayo motifi mebaki ya nani. Bona wadiwa ni taki ya mani, hiki ni naifaku na imwagi ya ndani. Nana pa Kenya meskuma ikati ya hip hop kushinda omolo. K.O.B na telegraph kwa battlefield, tunasmama solo. Una rada fiti, kuna wasa ni kadaba, do wasa liti. Wanasaka kiki, so wataki kuwa nasitu kipawa. Tafrai
tukikata miti. OG, we a brand them, I'm a TG, I'm a VP, bado mina fanya mziki. If you don't about the money, don't try to reach me, nishamaliza hii kitu inakama ziki.
Missy your gold piece, missy your gold piece, missy your gold piece, missy your gold piece. Done if you t-shirt, you miss away. Missy your gold piece, 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 missy your gold piece. Done if you shot shot, you miss away. Missy your gold piece, 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 missy your gold piece.